Ministry y'ebyenjigiriza eweze okukangavula abakulembeze b'amasomero aganyumwe enkola eyabonna basome mu siniya abateekawo ebisale ebisasulibwa abayizi nga beekwasa obusongasonga. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Dr. John Chrysostom Muyingo ategeezezza nti ekikolebwa abakulembeze b'amasomero bano kityoboola etteeka erifuga ebyenjigiriza n'akinoganya nti okusoma okwabonna basome mu siniya kwa bwereere teri muyizi agwanyidde kusasula ssente. Muyingo okwogera bino abadde aggulawo entegeka ey'okusunsula abayizi abaneegatta ku siniya esooka. Muyingo mu ngeri emu alabudde ku muse ogw'abakulembeze b'amasomero n'abaddukanya amasomero agalimu enkola eyabonna basome abassaawo ebisulo ng'agamba nti kino kikyamu kubanga mu nteekateeka y'amasomero gano galina okubaga abayizi abava awaka.
Bino ebintu byagenda bateekawo school fees sente ezilemesa abaana baffe okusoma, mumanye nti mukola nsobi era omukono ogw'ekyuma gujja kukozesebwa okulaba nga abaana baffe bonna bekiraba kyetaagisa okulaba nga abaana baffe bonna basoma. Okusobola okufuna okusuza abayizi oba olina okuba nga okiriziddwa office ya permanent secretary, naye kati abamu kye bakola baddira laabu emu eryawo ate nga balinaemu ne bagisuula boarding nakisuula ekisulo kikyamu era tugenda kukirwanyisa.